Wesi umesomea kufanya mixing wewe, usi mix utaharibu.
Okay.
Unchu.
Bini upupu. You know what time it is.
No keeping life. Job nightmare.
Skia. Ngumu kumeza. Nipo kwenye meza na wagumu wenu na wengi wao washapotezwa na the next level generation. A pioneer in Tanzania has never been a question. Yeah, listen, now I'm next to him on a major track. Unju kijisikia kupass the torch, I'll be here killing it. You know I was made for rap. Unju na Punjabi nightmare na wala stoki Kolkata. Walosema utoki na rap, usijali wangapi. Mida hii wakiku Kolkata. Simba nipo na Mufasa wa rap wamechezea muda saivu na Usaka wakati uwezo unajieleza sofu saa wapati tunagawa somo wanavuka madawati wengine kujua kidogo tu oh, na mi nipo vitabu gani mnasoma au vya nabii Tito mnachukulia jamii simple mistari miwili kwa juu chini and you think we equal. Hadi hapo isabati shakukataa na bado kuna wasomi kwenye game. Mida ya kazi kwa hesabu masaa. Shida ya wazi yupi wakutu wakilisha nje ya TZ. No content, no skills. Afu mnaidilia BET kwa kigezo kipi? Au kubebwa na media ndo mnajiona fire. Na kusahau walimu kusema tamaduni ya jawa inspire. Muliza kaka yenu culture ipi ya aliyoitunza. Wakati mechi zote alizopangiwa aliziuza nilijifunza makuti yeah. Paka sasa lipofikia sishtuki. Natambua sana wezi kuikimbia chuki. This our time tuna push plans with next. Kesha Jimmy, the music is in good hands. Na Mex, yes.
Bishi zinakwenda ndivyo sivyo. Unakuta kibabu cha over 60 kipo single. Akina jiko wala diko. Kimekondeana shingo kaya Fido Dido nipo zito. Kuna ujambazi na hakuna kesi za pisto. Malaya uswazo na mwagalazi Despacito. Wazwa kuchanja ganja fresh kwa kiko. Kona basiza kuna huduma sex malipo yeah. Chaka mchaka chinja utosema jeshi tualipo. Sister Dua kija bila ya dress na info. Anaporo wa mazaga inakuwa blessing kwa people. Unaonekana foreign asiuonyeshi majiko. Wanakubast kaputo kikusa nido. Unampata mwana na swing hapa pama Fido. Usione wako happy moyoni ya wana freedom. Mombe Jackie Chene akupatie tuxedo. Kununa 97 kucheka tatu. Kikosi kazi kinateka watu. Wasiwasi ndo wakili. Wazi na bashiri. Ipo siku mwize tamsomea ustadhi ya ubadili.